Diego.
Guys, it wants a beat.
I'm feeling naked.
Oya, nimefall in love. Kwa huyo mchumba, nimefall in love. Oya, nimefall in love. Kwa huyo wa sasa, nimefall in love. Wezenu mie siri, minishinda kuficha. Mana maradhi ya mwiri ya menizidi kabisa. Hameni tika kiri kila siku pakikucha. Yeno moja mie mbiri, tunajurisha sie.
My time, my one and only.
Ungekuwa nguo, ningekuwa mwilini.
My time, my one and only. Langu chaguo kutoka moyoni.
Ameiteka roho yangu.
Msela, msela, msela.
Ameiteka kiri yangu.
Msela, msela, msela.
Muda mwingi kiwa peke yangu na kuwaza wewe tu.
Mi msela, msela.
Muda mwingi kiwa peke yangu na kufikiria wewe tu.
Msela, msela.
Ukinichumu nikisima, hawapendi wananuna. Tunawaumiza mtima, mioyo inauma uma.
Ukinichumu nikisima, hawapendi wananuna. Tunawaumiza mtima, moyo unauma uma.
My time, my one.
Ningekuwa nguo, ningekuwa mwilini.
My time, my one and only. Langu chaguo, kutoka moyoni.
Ameiteka roho yangu.
Msela, msela, msela.
Ameiteka kiri yangu.
Msela, msela, msela.
Mtima, mioyo inauma uma. Ukinichumu nikisima, hawapendi wananuna. Tunawaumiza mitima, moyo unauma.